Njia ina jam sasa wapenda pita. Nimekaa karibia saa sita. Sasa kukaa nimechoka. Oh baby, sijamona long time now. Nona rude toka mwezi jana. Nimeshamwambia mama nimefika tangu mchana. Anajua nimeshafika, ameshafika, amekasirika. Alipika tangu mchana ila sasa lunch imegeuka dina. Nimechoka kupiga honi na atuelewani, nimechoka kupiga honi na atuelewani. Move out the way, nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home, I am missing my baby. Hello baby, natamani niwe nyumbani. Nimekwama hapa njiani, kuna jam baby. Kuna jam baby, yeah. Hello. Unafanya hivyo nakosea mama. Unanikatia simu unanionea. We ungekwepo ungejionea. Unafanya hivyo nakosea mama. Nakuomba mpenzi ungoje. Nijani naja niombe. Nimechoka na kuja tule. Huruma nione. Nakuomba mpenzi ungoje. Nijani naja niombe. Nimechoka na kuja tule. Huruma nione. Nimechoka kungoja highway. Nitapita kokote mradi we. Ili kama ni kesi na iwe. Atuelewani. Nimechoka kungoja highway. Nitapita kokote mradi we. Ili kama ni kesi na iwe. Atuelewani. Nimechoka kupiga honi na atuelewani. Nimechoka kupiga honi na atuelewani. Nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Hello baby, natamani niwe nyumbani. Nimekwama hapa njiani, kuna jam baby. I love you so much. I love you mama. I love you mama. Nimechoka kungoja highway. Nitapita kokote mradi we. Nimechoka kungoja highway. Nitapita kokote mradi we. Ili kama ni kesi na iwe. Atuelewani. Move out the way. Nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Hello baby, natamani niwe nyumbani. Nimekwama hapa njiani, kuna jam baby. Move out the way. Nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Hello baby, natamani niwe nyumbani. Nimekwama hapa njiani, kuna jam baby. I love you so much. I love you mama. I love you mama. I love you mama. I love you so much, my baby. My baby.